Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe dibe jam yalle modate woni altinere noga tati lewru marsitande 2026 Ousmane Niale gudda kabaruji do ganyi kante do gogi jande to adunaaru ndu yambeni noga dide lewru marsandu nyaloma ke yana do ndiyam hande yambere wadi tawene tit hewgol ndiyam ceni tamati dala mudun ana wodi leedi meden di le gelle kewde suudu soroji nay sami kenyan do bomako do caggal o kasara ngado maybu be dunken ande bangal nyimgoji darti e lamo beedo wadde horgoji do ci ndar na tede wedi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah mo heda studio tamani nyalom nyalom adna kejana do ndiyam ceni dam yambinama alan kenyan nogay e didi lewru marsundu leymal hinde yambere wadi tawene hebugol ndiyam ceni dam ana tidi le gelle kewde fay e tawede imadraji lam o himbe ana nja kilometriji kewde dartude ndiyam ceni dam jantor aissata jara do faccitango alisise
do bamako do le deedo to yimbe buri hewde hono bankoni farada jalokoroji kay deedo kewdo godde rewbe la gombe tumbe leruji kewudi nadu nyalomaji kewudi watta tum ana dardi e bidongaji muem yalla na heba ndiyam robine o do kabaru elewi yoga e mabbe ka wana huune jannina fi
keledan
bo mi de gondi dudude fami keba ndiyam leruji kewudi bankoni farada do mi goni lewru korkandu fu o do tiddala mi gadi dum ila fengo fajiri fa do mi gon jondo ndiyan dam min domata wala ko min kibita fu ana heba libbi tati jom miden odo ala hali goto min ka balde tati mide jogi do bidon haji am faham wala ko kibu gotel mudo won ko tayka muti kan en yoro di sahel beedaade tiddal ulido hebugol ndiyam dam rewbe le gombe tombe holiti wiide ndiyam kebete dan da e hore wana ko laabi dum latike sababu du nyawuji kewde to mabbe to
wallahi mobti jiti
muti do ana heba libbi tati na dum libbi nay tiddal mide mata dum bangal hebugol ndiyam urbine so kuramta itam ndiyam dan dutta jam ndiyam dan hore do fayso mele keba dum atawam da wana chani dam tidala bili do hebugol ndiyam do andu ana nyoro do wala na ndiyam dan modja haydam hebata ke jati do tam latike sababu yopude de na woje yimbel hewbe dum bidon ay chapantati ndiyam mi chotta temen nay nokuli yogaje ka hebugol ndiyam ele mudum wana ko newi yimbel gombe tombe ka ana narda kanan kobe fayo to yimbel jugibe anyaji lobbi tinno
journalist Youssouf Sissogo directeur publication journal Attenance uddama altinere handen kasu dubi didi e yobude million goto CFA tribunal pôle national de lutte contre la cybercriminalité bami inde dabre Youssouf Sissogo haifama halde bondi do horejo leydi gondi e hoyfinde lamu leydi meden di cagal ko hokki kabaru biado pen gon do mudon suudu soroji nay sami wattunde beto mudon watteteno alan kenya nogay didi lewru mars ndu le deande dawda bugu o kasara may bini himbe hewbe o masiba kesso imini hala do warafe teddingol sariyaji nyimgo e kake ngattetede dunken ande bangal golleji mudo ana darte e lam o beede wadde horngoji do mangoji kesi pati hono di kasaraji ngada kasen kedde ko Yunusa Mayga technicien supérieur bâtiment wi Mahamad Babu kunta do faccitango alisise
actuellement les gens
kay ko wakajom o yimbe so ana wada maaji yewata leedi ni hono wurdi no hani kaso warfa maha arhani tootudo andu e tafom leendi alhal mudum hono wurdi won gollirgal gondo do ngado golle mudum misalu so leedi di tekka wajibi kina ko asete ko waddo leedi aseten so yaltineni du yewte laboratoire ngaji kuma nidi golleji mudum ana dom so jande ko hani wottede hen ko du watta ka hen ana wada so sodundu sam sabe chuudi njowon dirteedi jande de tekka sanne sa watti hem gasata jande lobbe kanda watu de hem gollirbe kewdi ngadoji golleji mudum kana buti golle odo so bami fa fuddi ana hani ko dum haybe
Stade Malien bomako yottege kaddi modon le Ligue des Champions Africains ballon kadiado Mali o yaltinama alan kenyan le quart de finale fay etawé kanyu hebi kawbi ngaji didi e kowal tapude mame lodi sandus Afrique du Sud no hultam biye fay etawé de be kibi o kaw rané be bomako be tawena ken kibi no kawanom de badi tati e kowal le pide arandeje
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
Ali Sise wartani en joni do kabaruji de hala mudum buri halede sanele yontere yabbinande
mi puddiram dido kabaruji e halde hala ka gouvernement leedi amendi holliti yontere bettinde laamu leedi mali holliti wiide pelle fu gollirode ngam Allah le leedi amendi jawdi ndi jogi fa gollira sa fecci dum pecce temdere sapodi ka yo ngedu mudum odo dabre bimbindo pelle kewde ka e lewi kanako be leedi amendi faana mudum ka yo fa juina tom gollirgal gal be noddirta agence nationale d'investissement woni anicete aka so min jari yeso fa ham ele kabaruji amen di min kalam hala julde idi timmindo lewru korka leleede amen di leleende mangal mudum fu alslame en be kanyu enka duhuke yalla jam ana warta leleede ni mi timmiran dido kabaruji halde hala bilki sambe chaldi juingol talki mudum fa ardo gollirgal gal be noddirta fema foot leleede amen di ka sarti kokado e golle mudum ka timmi talatar bittinde yimbe la nayam kanyu en woni jubbaabe yobbo indal yimbel juimbe talki mu em fa ardo gal do gollirgal ka be ko mu em jabana waram haltitede alal bare noga je lewru mars
sagrab do kad kabaruji fulfulde e bisiman do joni lala jaran touro yottinande e francine corée